sipping, sipping, sipping. Boy, I need what you and me. Kushika mana ukipendo pendeka utaja achwa. Kwani upewe nini wewe? Ufanywe nini? Uridhiki hauna shukrani. Tena ole wako wewe, yule zangu sizone buri. Si lazima unipoteze, ndo ujue unanitaji. Tena ole wako wewe, yule zangu sizone buri. Si lazima unipoteze, ndo ujue unanitaji. Unanikoche wenye, uwene, uwene. Ama mimi nisepe, nisepe, nisepe. Bora nikoche wenye, uwene, uwene. Ama mimi nisepe, nisepe. Yeah.